Dully Busy Touch.
TMG. Another one. Pulse and Smile. Nigga with the light. Long time mother soft.
Yeah.
No working, no pay. All the most on our chop.
Yeah.
No wasn't wish I get that. DJ name Rick Amat.
Yeah.
Mumbo Coco one of Yat. Never don't go one of Fat.
Yeah.
Go Makari had the gnome. Tayali watch a song.
Yeah.
Tanzania Baka Kenya. Go Matayali Mbepay. Checking up with what the Kenya. DJ Zimba wanna hang. When you cost your trap. Nani wake a number sub.
Motor to bend up on Baba and the tuna and the poches soon in a ramp.
Stage could be in a pit. Once you work in a pitch.
Yeah.
Gina in our carriage. Makosa ni nasa wazish.
Yeah.
Snow na ni mepanda dao. Gina ni nona ni ngao. Sena wakani za rao. Sasa ni gum. Pulis a how. Kwenye kikosti trap. Nani weka number 7. Moto spendu mbaba na tuna na pochi. So tune in a rap. Na tuna bila jezat. Na pija pizza na bat.
Yeah.
No stress, no swag.
Yeah.
Shobo kanipu nje chak.
Yeah.
Abo panda mboga mina panda dao.
Panda dao.
Kama ukiroga na kuna nyangao. Wea soti vyako ili utoboe. Malia baba yako siyo yako wewe. Anyway, na kaso ili nitoboe. Anyway, kitani kote wanitue. Anyway, na kaso ili nitoboe. Anyway, kitani kote wanijue. Anyway, na kaso ili nitoboe. Anyway, kitani kote wanijue.
Taka nitoke kwa kiki.
Yeah.
Nipige nibishe masnichi.
Yeah.
Tulize kibabe kivipi wangine wataki nitoke kwa iti. Tizi ya kaki na Nike belt. Pia ngoma to break a set.
Yeah.
Mchamo paka nina felt. Nundu flani si ati. Nyama
yeah.
Laini kama mishkaki.
Yeah.
Nite safi msafi. Ngewa
yeah.
Na mini ila unipati.
Yeah.
Mtoto mzuli na chapa.
Yeah.
Na changa nya rap na bata.
Yeah.
Jizi ya kaki na Nike belt.
Yeah.
Pia ngoma to break a set.
Yeah.
Utamu paka nina
yeah.
Felt.
Yeah.
Jana inakuwa kaa kesho. Miss posi kiki no special. Hina mana. Fresh. Mendo mshendi kwa padi, ey. Play na posi langi langi. Kwenye BT mini champion. Rile nina pigia punchi kama Tyson.
Habo panda mboga mina panda dao. Hata kama ukiroga na kuna nyangao. Wea soti vyako ili utoboe. Malia baba yako siyo yako wewe. Anyway, na aso ili nitoboe. Anyway, kitani kote wanijue. Anyway, na aso ili nitoboe. Anyway, kitani kote wanijue. Anyway, na aso ili nitoboe. Anyway, kitani kote wanijue.
Monster, 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 monster. Mazora, Mazora. Tim Travera.
Bloody work, a video, video. Yo, my name is Happy Boy. BKB.
Prince Music.